L'amiral Rob Bawe, min bɛ finitigiw ka cakɛda kunna OTAN kɔnɔ n'o ye comité militaire ye, ko Europe gungana ka kan ka dɔ fara a ka taabolow kan tuma min na kɛlɛ bɛ ɲini ka se a kalo 20 ma.
We started to give away from half full or lower.
Tiɲɛ yɛrɛ la ni san 7 laban mun tɛmɛna yanni kɛlɛ ka daminɛ dɔ farala nafolow kan, nka cakɛda minnu bɛ marafa dilanyɔrɔw olu ka marafa dilanni fanga fɛn ma fara o kan.
In a much higher tempo. And we need large volumes.
O kololo kɛra maramafɛnw sɔngɔ yɛlɛli ye yani kɛlɛ yɛrɛ ka daminɛ. Nin waleya in kilala ka na juguya ka da kan an bɛ maramafɛn di Ukraine ma, o ka ɲi, ani maramafɛn kisɛw fɛnɛ ka bɔ yɔrɔ la, yɔrɔ minnu ni maramafɛn caman bɛ yen. An y'a daminɛ ka marifa kisɛw k'o di ka bɔ maramafɛn ta yɔrɔw la minnu falen don a kilancɛ la walima a ka dɔgɔ n'o ye farajɛ la.
Or lower warehouses in Europe, and therefore the bottom of the barrel is now visible.
O kosɔn farikun kɔni kɔnɔnafɛn ale bɛ ye. An mago bɛ ko marafa dilanyɔrɔw u k'u ka marafa dilanni u ka teliya kosɛbɛ ani u ka maramafɛn caman fana dilan.
Economy that we built together in 30 years in our liberal economies is fine.
Tile o tile Ukraine jamana finitigiw bɛ mugujugu obi ba caman de kiri ka taa Rusila jamana finitigiw ma. A mugujugu fanba bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ u ka dɛmɛbagakuluw yɔrɔ ka di Kiev ma. Nansarala tɔnba Union Européenne sera ka dolari wari miliyɔn fila ni tɔrɔmɔɲɔn fila ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ka di kɛlɛkɛminɛnw ka se ka san ani ka fara a mugujuguw kan. O mugujugu minnu sera ka san hakɛ taara se fo mugujugu miliyɔn kelen ɲɔgɔn ma, min bɛna fara mugujugu tɔw kan Ukraine jamana kɔnɔ yani san 2024 o daminɛ waati cɛ. Ko dolari wari miliyɔn 500 ni 50 wɛrɛ bɛna di joona joona walasa ka se ka dɛmɛ don u ka cakɛda ma minnu sigilen don lakanako kunna n'o ye industrie de défense ye.